Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Peter Handley. Aloyzi Bigirimana ni urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, bahaye ikaze mu kiganiro muri saka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 narimaze kubabwira. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro cya none twakihariye intasho zanyu muri iyi minsi turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka. Aho muri hose mudusange ku rubuga rwacu rwa Facebook, muhadusigire telefoni zanyu, mwifurize abanyu iminsi mikuru myiza. Uyu munsi ahanini turibanda ku munsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni rero reka duhere kuri Jean Baptiste wiriwe neza.
Niwe nyakigira Imana.
Uri hehe Jean Baptiste?
Ndi hano mu Burundi mu province ya Kirundo muri komine ya Kimurango.
Ni amahoro
no kuri turashimira Imana.
Yego, hasigaye amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Uyu mwanya turawuguhaye, nawe gerageza wifurize abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane Edirwema kubwira ko dutanze kumara akanya. Reka ntangurire ku muryango wanjye nyine, mvuye kuri madamu wanjye kubaye Elizabeth. Ibibondo byacu niyo nsaba Jean Marie Claude, umuryango wiwe wose. Marie Mediatrice Manirabarutana, umuryango wiwe wose. Bienvenida Rukundi, umuryango wiwe wose. Natahije kandi Nyantunge, natahije kandi Jeanne d'Arc Ntirenganya, umukobwa wa Cyanzuge n'umuryango we wose. Natahije kandi umukobwa wanjye yarayibarutse.
Urakoze cyane kuri izo ntashyo zawe. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko mbere yuko dusezerana, uyu iyi minsi mikuru isanze ibintu bihagaze gute ahuri, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru ibicuruzwa ibeyirizamuka, aho ngaho mu Kirundo byifashe gute?
Reka muntu w'Imana yagoye hano ideyi y'ibiryo yaduze rwose cyane rwose. Yaduze cyane kandi turi mu isaruro ry'ibishyimbo. Yageze ku isaruro ariko imvura itumereye nabi cyane, ikorohereza gutuma dusarura imvura inyagira ibitoke dusanzwe twandura. Reka imvura iratwikira imirima cyane, yatwikira imyaka. Nta mahoro sigaye gata, ntabwo tuzose
ariko ibyo aribyo byose akanyama ntago kazabura ku meza. Akanyama nikazabura kumeza uza kubita ibipfunsi hirya no hino kaboneka.
Sabe?
Ngira ngo ntabwo urimo kutwumva neza ariko reka tuzamura akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika umuziki ahanini twahariye iyi minsi mikuru ya Noheli. Wonderful Christmas time, indirimbo y'umuhanzi Kelly Rowland, ni indirimbo yahariwe iyi minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Kuri telefoni twababwiye ko turimo kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ubutumwa cyangwa se intasho bageza ku bavandimwe n'inshuti. Kuri telefoni dufite Jeremy. Jeremy, wiriwe neza?
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi mucara ariko nkaba mvuka mu Rumonge.
Aho ni mu gihugu cy'u Burundi?
Yego.
Iminsi mikuru muyiteguye gute, byifashe gute aho ngaho mu cyarama?
Ya iminsi mikuru kibona nk'iyisanzwe kuko tubona umenge byose byarabaye nabi kare, umuntu yagura akanyama agafunga hamwe n'umuryango, ariko byarabaye nabi, byarazimbye rwose. Agaprimusi umuntu yafata nikakiboneka agafana karaduzire yumva n'ikibazo, tukafa nikuvuga yuko umunsi mukuru wa Noheli n'umwaka mushasa kibona ibisanzwe nk'umwenga na maganya gusa.
Hanyuma duhe nk'urugero, ubundi ikiro cyaguraga gute cy'inyama ubungubu kigeze kurangaye?
Ya ikiro cy'inyama burya kare cyagurwa ibihumbi 8 ariko ubu kigurwa 12. Fanta dufate fanta yagurwa 175 180 rugugu igihumbi. Ni ukuvuga yuko umuceri nawo nk'ikiro kare cyagwa 2005 ubu kigeze ku 2400.
Birahenze cyane?
Birarenze rwose, birahenze. Urumva n'uwajya ubugari ikiro kigurwa ubu kigurwa 2500.
Nubwo ibintu bigoye Jeremy, ariko ijwi rya Amerika tubahaye umwanya kugira ngo mugerageze mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti umunsi mukuru mwiza. Wasuhuza cyangwa se wakwifuriza nk'abatanu mu magambo make cyane?
Nabangombye cyambe nambe kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli mutambukanyi wanjye ari mu Rumonde, Nishimwe Dakine. No,
turakumva, komeza.
N'umubyeyi wanjye Rurato Dansi na mama yitwa Fitoyi Krotiride na bene wacu bose n'abagenzi. N'abagenzi Fita, sinzi uko banabyumva iyo bo babari bose.
Kubyumva wenda biragoye, ariko icyangombwa ni uko ubafite ku mutima ukaba ubatahije.
Ego, nta ndayifuriza umwaka mushasha na Noheli nziza.
Urakoze cyane Jeremy Mucyarama, akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunze b'ijwi rya Amerika.
Okay, merci.
Yeah.
Last Christmas nkuko nari mbibabwiye ni indirimbo zirimo kudushira mu mwuka wo gusoza umwaka ndetse no kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli umunsi w'abakristo hirya no hino kwisi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika. Sam wiriwe neza. Sam wiriwe neza. Uranyumva Sam?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Tuvugana ndi Nyabugogo Kigali mu Rwanda.
Nyabugogo muri iyi minsi mikuru haba hashyushye cyane, ubu byifashe gute?
Nyabugogo uko ngiye ndi twabona ndimo ndabona abantu ari benshi cyane, imodoka zirimo ziragenda ari abantu n'uruvunganzoka ariko kubera abanyeshuri barimo barataha kubona imodoka ziva mu mujyi zijya mu ntara ni ibintu bigoye cyane.
Abanyeshuri barataha, hari n'abava muri Kigali bajya mu ntara kugira ngo basangire iminsi mikuru n'abavandimwe babo. Hanyuma se ubusanzwe mukanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari mu gihugu cy'u Burundi bambwira ko muri iki gihe cy'isoza ry'umwaka ibintu birahenze cyane, aho i Kigali mu Rwanda ho byifashe gute?
Ano Kigali mu Rwanda ibintu birahenze, bimaze iminsi binahenze, ntabwo bihenze uyu munsi, bimaze iminsi bihenze, aho ibintu by'ibishyimbo byarahenze, umuceri warahenze, inyama zo bamwe barazibagiwe cyane.
Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe mu masegonda make cyane.
Ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye bari mu karere ka Gicumbi, mama na papa. Ndifuriza Noheli nziza umukunzi wanjye bita Kizime. Ndifuriza Noheli nziza murumuna wanjye bita Dupa Cyosire. Nanifuriza Noheli nziza n'abantu bose twigana muri IPRC ya Kicukiro.
Urakoze cyane Sam, uri Nyabugogo mu Rwanda. Ugire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Urakoze cyane namwe, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Uyu munsi ikiganiro cya none tukaba twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, mu gihe turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka kugira ngo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu Noheli nziza n'umwaka mwiza. Kuri telefone dufite Oze wiriwe neza. Oze uranyuva?
Yego ndimo ndabumva.
Uri hehe?
Mperereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali Kimihura ni amahoro?
Ni amahoro, turashima Imana nta kibazo.
Iminsi muyiteguye gute?
Iminsi tuyiteguye neza, turimo turitegura ivuka rya Yesu Kristo nta kibazo. Abantu hirya no hino urabona ko bameze neza, bose barishimye. N'amadekorasiyo hirya no hino ku mihanda rwose urabona ko nta kibazo muri Kigali.
Kandi uyu mwaka iminsi mikuru igiye no kuba hatari ibibazo bijyanye n'akato katewe na COVID-19 nk'uko byari bimeze imyaka ibiri ishize. Ubu ngubu agashya muri Kigali ni agaki?
Urebye mu bitandukanye biri hagati y'umwaka 2021 na 2022, rwose abantu barishimye. Iyo ugiye mu mujyi wa Kigali hagati ubona ko abantu ari uruvunganzoka, barimo baragura ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru, indabyo, ibiti byo kudekora, urabona ko hari imitandukaniro rwose cyane cyane rwose.
Hanyuma
ibyishimo ku bantu bose.
Sam tuvuganye ari Nyabugogo ambwiye ko ibintu bihenze cyane muri iki gihe ku buryo kubona akanyama abantu bazashyira ku meza ku munsi wa Noheli cyangwa se no ku munsi mukuru w'ubunani ngo ntibyoroshye kuri wowe. Wowe ubona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange amezi ashize yo ibiciro byarazamutse ku masoko, haba ku bijyanye n'ibicuruzwa byo mu mabotike atandukanye. Ariko nubwo byabashije ku hari abantu byabashije kutiyakira neza, ubu ngubu abantu bamaze kumenyera ibiciro ku buryo nta kibazo. Ndabona umunsi mukuru uzagenda neza, ubushobozi bwiwe aziyakira uko ashoboye ikintu ni ukwihanikisha ukajya avuka mu buryo udashoboye ariko ku bushobozi bwa buri muntu biri neza ku mwaka azawusoza neza kandi mu byishimo
icyo uvuze ni ingenzi cyane buri muntu akagerageza kubaho mu bushobozi bwe ni ikintu
cyo mu bushobozi bwe yego
urakoze cyane hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire abavandimwe n'inshuti wifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire
murakoze cyane mbere na mbere kandi nziza n'umwaka mushya muhire abakozi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije gutekereza ku banyarwanda muri rusange ndetse n'abategetsi muri rusange ndifuriza noheli nziza umuryango wanjye wanjye Hirwa Sandrine turi kumwe muri Kigali ndetse n'abana banjye ndifuriza noheli nziza umuryango wanjye uherereye mu karere ka Ngoma umuryango wanjye uherereye mu karere ka Karongi ndifuriza noheli nziza data bukwe na mabukwe zaherereye mu ntara y'Iburasirazuba ndifuriza noheli nziza abakozi twagiye dukorana ahantu hatandukanye abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Gishyita bose ndetse ndifuriza noheli nziza igihugu muri rusange babashije kudutekerezaho kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 bazawinjiremo neza kandi turinjiranamo ingamba nshyashya murakoze cyane
oze ndagushimiye cyane kandi nawe uzagire umunsi mwiza wa noheli no gusoza neza umwaka urakoze cyane
murakoze cyane
oze rero yarabivuze ko yifuriza abakozi b'ijwi rya Amerika umwaka mwiza n'ubwiza kugira ngo nange muri aka kanya nifurize bagenzi banjye dukorana hirya no hino ku isi abari mu gihugu cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu ya Ruguru abari mu Rwanda abari muri Tanzania abari muri Kenya abari mu Bwongereza nabandi dukorana ahangaha ku biro bikuru by'ijwi rya Amerika bose tubifurije umunsi mwiza wa noheli n'umwaka mushya muhire ndetse tunifuriza umunsi mwiza abo bose bagiye badufasha kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru n'ibiganiro twabagejejeho uyu mwaka wose kuri telefoni mfite kandi Marcel wiriwe neza wiriwe Marcel
yego
uri hehe
ni Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe
nk'ibisanzwe ntago ujya winyabye ahandi
urumva iyo ni inyabije ariko nkagaruka ntabwo uburyo umuntu avuga ngo yahinduye
mu rugo ni Kigali
yego
Kigali se muri iyi minsi mikuru kuri wowe urabona ibintu bihagaze gute
muri rusange nk'uko umuvandimwe wari uvuye havuze ati kwiyakira buri wese mu rugero rwe Kigali naho ni ibisanzwe nta cyahindutse ariko bitewe n'amikoro ya buri wese naho ahahira hari abo ibiciro byazamutse ariko hari n'abo bitazamutse kuko usanga nk'abantu bakoresha ibicuruzwa byo mu ma supermarket nta kidasanzwe kigeze kibaho nta biciro byazamutse cyane keretse umuceri wa basmati niwo wiyongeyeho 500 ubu ngubu ikiro kigeze ku 300 niwo wiyongeyeho amafaranga 500 cyari gisanzwe kigura 2500 naho ibindi byose ni bisanzwe cyo kuri ikindi cyazamutse cyane ni olive oil ubu nayigeze kuri 16 litiro imwe
ayo ni amavuta yo gutekesha
ariko mbere gatoya ya COVID yari muri za 12 urukumva ko iyi myaka ibiri yaduze cyane kubera n'ibibazo by'intambara y'Uburusiya na Ukraine cyangwa ibindi muri rusange n'ibisanzwe
Kigali se muri iki gihe cyo gusoza umwaka ubusanzwe usibye ibyo by'ibiciro mu mijyi itandukanye hirya no hino hano muri Amerika usanga bahatatse bashyizeho ibiti byaka abantu amazu yabo bayashyizeho amatara atandukanye muri Kigali duhe nk'ishusho y'uko ibintu bigaragarira umuntu watembere cyangwa se wagenda nko mu ijoro
murakoze cyane ubu ngira ngo Kigali nta muntu uri kwifuza kujya kuryama ni umwe mu mijyi ikeye itatse neza wenda niza kuva ku murongo ndaza kuba amwe mu mafoto dufite ahantu hazwi cyane harimbishijwe mu mihanda ya kaburimbo mu kuma hoteli ku tubari tuzwi ahantu mu masangano y'imihanda ubu ntushobora gutandukanya rompwe n'ijuru ntushobora gutandukanya kuri hoteli n'umuhanda ntushobora gutandukanya doko no kuvuga ngo nubwo batacana amatara yo ku mihanda asanzwe ubu Kigali irasa neza cyane abazi Kigali ugeze nka Convention Center ku mugoroba ukagera kuri rompwe yo mu mujyi ukaza ugafata hano ku gisimenti ukaza Kimironko mbese kuva ku kibuga cy'indege kugira amahoteli atandukanye akomeye asanzwe yakira abashyitsi ni ahantu habereye ijisho hasa neza ku buryo bugaragara cyane
urakoze Marcel kuba uduhaye ishusho yuko Kigali yifashe ariko mbere yuko nkurekura reka tuguhe umwanya nawe wifurize abavandimwe n'inshuti zawe iminsi mikuru myiza
murakoze mbere na mbere mbanje kwifuriza Noheli nziza imfura yanjye mwana wanjye w'imfura yitwa Twagira Yezu Joy na Justin ndamwifuriza Noheli nziza mushimira no kumusaruro w'amanota yakuye ku ishuri ndetse na murumuna we Twagira Yezu Georgette Blessing nawe ndamwifuriza Noheli nziza birumvikana ubwo na mama wiwe umuryango nashatsemo ni mugari asanzwe banje bagariwe na Ziraza na Emmanuel umuryango mvukamo papa abavandimwe wanjye tuvukana by'umwihariko ndashaka kwifuriza Noheli nziza Bwana Thomas Kamili ndi mukora naho ngawe
ndamubwira
nifurije Noheli nziza rwose nifuriza Noheli nziza umuvandimwe wanjye Sibire Muvunyi aherere mu karere ka Kayonza so abantu benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga abarundi abanyarwanda b'ingeri zitandukanye mbese buri wese yiyumve ko njyewe Twagira Yezu Marcel nifuje Noheli nziza ariko ntibagiwe umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko
urakoze
umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko rwose nifurije Noheli nziza n'abasaserdoti bacu Antoine Cardinal Kambanda na Arikipisikopi wa Kigali ndetse na Musenyeri wa Diyoseze ya Nyundo uri mu kiruhuko cy'izabukuru Alexis Habiyambere nawe yifurije kugira Noheli nziza murakoze
urakoze cyane Marcel Twagira Yezu natwe tukwifurije Noheli nziza ugire ibihe byiza wakoze cyane
murakoze cyane namwe mugire umugisha murakabaho
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuri telefone dufite na Ndayizeye wirwe neza Ndayizeye uranyumva Ndayizeye niba tutamwumva reka tuzamure akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira izindi ntasho ziva mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. So lift your glass.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi ikiganiro cya none twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo tubahe umwanya wo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umwaka mwiza, ndetse n'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi uzaba kuri iki cyumweru. Tukaba rero twawubahariye kugira ngo twakire izo ntashyo zanyu, ariko nanone dushyiraho utuziki duke na duke kugira ngo tubasusurutse tubinjize muri uyu munsi mukuru mwiza. All I want for Christmas is you. Bivuze ngo icyo nifuza kuri Noheli ni wowe. Iyo ni indirimbo yahimbwe n'igihangange Mariah Carey, indirimbo yahariye iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Radio Ijwi rya Amerika rero ikiganiro ni muri Isanga, dukomeje kwakira intasho z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Kuri telefone turi kumwe na Jean Baptiste Wilwenez. Jean Baptiste
Kombora.
Jean Baptiste uranyumva?
Yego, ndakumva cyane.
Uri hehe?
Nagaze i Bujumbura, i Burundi.
I Bujumbura ni amahoro?
Yego, na mahoro, turashimiye iteka.
Hanyuma se muri iyi minsi mikuru abantu barimo kwitegura ya Noheli n'ubunani, umwuka wifashe gute aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura?
Tumwa turiko turaraba mubuye eto bitegurira Noheli n'umunsi mukuru gitangura gushika. Ipanga n'umudanda zawe impuzu nabona abakiriya bariko baraza, nubwo ubukene bukera bwiyongera mu banyagihugu. Ariko muri iki gihe cy'umunsi mukuru wa Noheli turabona abavyeyi benshi baza kugura imyenda y'abantu. Ego,
bivuze ko nawe urimo uraronka icyashara.
Ego, nagiye niko ndakora urudandazwa niko biragenda neza. Ego,
Ijwi rya Amerika rero riguhaye umwanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe ku bijyanye n'umunsi wa Noheli n'umunsi wo gusoza umwaka.
Murakoze cyane, mpereye bwa mbere kuri bamwe bw'inyene mushaka kuduha umwanya no kuba amaso yumviriye ko.
Yego, turakumva. Komeza.
Ubugira kandi nifurije Noheli nziza umuvandimwe wanjye dukorana Olivier. Nifurije Noheli nziza umubyeyi wanjye Viola. Nifurije Noheli nziza abashikanje tuvukana. Nifurije Noheli abanyeshuri dutazukigana muri Universite y'i Burundi. Nifurije Noheli nziza abavandimwe bose banjye, abagenzi, inshuti zanjye, ndetse n'abasi bose. Nifurije Noheli nziza no gusoza umwaka mwiza.
Jean Baptiste ibujumbura mu Burundi nanje nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
Namwe muragize neza cyane turabashimira uko no mu gitaho ni nkuru kumanya kumanya
urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Zake wirwe neza Zake uranyuva ndibaza ko atari Zake ari ahubwo Eric uranyuva
Nda chane nda wenga.
Uriye Eric.
Ndi Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia na mahoro.
Nda na kasi na karere kameze neza ariko hala nikana uko angama kuka akagura.
Hey. Harje ubusanzwe ubu ngubu ni giye cy'imvura aho ngaho mu karere kanyu.
Ego ni giye cy'imvura mu Lusaka ni giye cy'imvura kuva mu gicina
Ah. Hanyuma se ubusanzwe igihugu nka Zambia ni igihugu cyakoronijwe n'Abongereza usanga ibihugu byakoronijwe n'Abongereza biha agaciro gakomeye cyane umunsi wa Noheli duhishusho yuko ibintu byifashe muri uwo mujyi wa Lusaka
ego ntimubeshe no Uko bisanzwe umunsi mukuru wa Noheli na n'uyu mwaka mushyashya barabyitaho cyane babyitaho bakabita ibi bintu bakunda kwatsa sinzi ukuntu babyita iwacu i Burundi babyita ino ma fireworks
imiriruturuka
ego biturika barakunda kuba witeguriye rwose umunsi mukuru gusa muri ino myaka gusa abanyagihugu bamwe n'abandi baribuka ko
ubwo bukene hari abandi tuvuganye mu Rwanda no mu Burundi nabo bavuga ko uyu munsi iyi minsi mikuru ibasanze ibintu bidahagaze neza ariko baragerageza bakubita ibipfunsi bashobore kugira imboga bageza ku meza yabo aho ngaho mwebwe biroroshye Eric rero uri mu gihugu cya Zambia ndibaza ko ufite abavandimwe n'inshuti mu karere k'ibiyaga bigari wifuza gutashya no guha intashyo z'iminsi mikuru akanya na kawe turakagwa
kumu sada kianga mwadi na kene wikumi na kiwa gumu hara ya makamba nga kajina wabuka ni wandiro sila da honyene kata kajini chuki nala gendro sila di sari hindi chuki mina nabu tulikumu sila osirake ikana mo bwenye ni madha kanya ko go tsasi tsila la la de ha da bifuri juma ka sha ma ka mo sha cha mi ga lu na ngi ni na ngi la ka tsha mo na ngi ngi nzi
Eric ilusaka mu gihugu cya Zambia ndagushimiye cyane kandi natwe tukwifurije kuzasoza neza umwaka w'2022 ugira amahoro
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Michael wirwe neza Maiko uranyuva? Maiko? Uranyuva Maiko? Maiko ni bazako dushaka kuba tumubuzeho gato. Maiko uranyuva? Uriye he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Eh, ko izwi ryawe riri hasi cyane gerageza urizamure ugaragaze ko wishimiye kuba ugeze kuri Noheli.
Ndishimye cyane ahubwo bitavugwa
bitavugwa
yego
ibintu byifasha gute ubu ngubu ahuri wowe
aho ndi ibintu bimeze neza abantu bari kwitegura Noheli ariko hari n'imvura nyinshi cyane imvura imeze nabi muri Kigali rwose
igwa buri munsi
cyane
hanyuma hari ibintu bidasanzwe uburyo witeguye uyu munsi ku giti cyawe cyangwa se n'umuryango wawe?
Okay, ibintu urumva iminsi mikuru iba iyo imiryango yose byanga bikunda hari ukuntu yiteguramo bitandukanye n'indi minsi bitambutse. Gusa ariko iki gihe gitandukanye n'imyaka yashize, kuko muri iki gihe usa nkaho ubukungu butifashe neza ku mpande zombi.
Ku mpande zombi ni ukuvuga uruhande rw'abaguzi n'abagurisha?
N'abagurisha yego.
Ariko ibyo aribyo byose uraza kugerageza urebe ko hari akantu bageza mu rugo rwawe cyangwa se mukaba wishimira ibyo aribyo byose?
Nako nakubwira kuko nikabura ariko bitandukanye n'indi myaka iba yatambutse.
Hanyuma rero uyu mwanya twawuhariye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahe ijambo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza umwaka. Umwanya ni wawe.
Yego, murakoze cyane Ijwi ry'Amerika. Mbere nanjye mbifuriza nawe Ijwi ry'Amerika mushya umubyeyi wanjye uri mu karere ka Nyanza. Mbifuriza nawe Ijwi ry'Amerika mushya umuryango wanjye wose aho uherereye mu gihugu. Nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya inshuti yanjye yita Irankunda Tony iba muri Uganda. Hari undi mugabo w'inshuti yanjye yita Jerize Nzeyimana nawe aho ari hose agire Noheli nziza n'umwaka mushya. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bose aho baherereye mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya. Murakoze.
Urakoze cyane Michael uri i Kigali mu Rwanda, natwe tukaba tukwifurije kuzasoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Yego, nawe mugire umwaka mwiza.
Radio Ijwi ry'Amerika kuri telefoni dufite kandi na Auguste. Wiriwe neza?
Twiriwe. Nawe?
Na mahoro. Uri hehe?
Yego, ni nanda Mozambique.
Mozambique?
Ego.
Aho ni he? Uwe muji?
Maputo.
Maputo mu murwa mukuru?
Ego.
Cyifashe gute?
Ni neza kabisa, mwese mutwiteguye neza. Ego cyane.
Hanyuma tubwire nk'abantu batamenyereye Maputo cyangwa se igihugu cya Mozambique, ubusanzwe aho ngaho umunsi wizihizwa gute muri ibi bihe byo gusoza umwaka, ibintu biba byifashe gute?
Ni meze neza cyane, babye abantu neza neza cyane, ibintu ni byiza cyane. Kuko urabye abantu baguma barengana kubeza neza cyane, kuko urabye uko n'iminsi isanzwe n'iminsi mikuru usanga bitandukanye. Umunsi kabisa tubiteguye neza cyane.
Umunsi murawiteguye neza. Hanyuma ku bijyanye n'ibiciro ku masoko, abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Zambia ndetse no mu Burundi, batubwiye ko ibiciro ku masoko bidahagaze neza. Aho ngaho Maputo ho bimeze gute?
Maputo imeze neza cyane, ndetse bigiye bimeze neza kabisa.
Bimeze neza ni
uko nyine byabyara dutse kabisa. Ego kabisa, nge ya doze. Ego.
Auguste rero, aho Maputo ndibaza ko ufite abakunzi cyangwa se abavandimwe hirya no hino wifuza gusuhuza no guha intashyo zo gusoza umwaka, ijambo ni ryawe.
Ego, natahije abivanje wenda mu Rumonge mu Burundi.
Turakumva komeza.
Ndatahije. Ndatahije bose abatana batanzi bose, ndabatahije cyane abivanje bose nabibagira kumugomere mu Burundi mu Rumonge. Eka bose bazi ku izina ryanjye ndabatahije.
Auguste, urakoze cyane. Aho ngaho Imaputo mu gihugu cya Mozambique, udusurize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahatuye. Ugire umunsi mwiza.
Twese 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 tuyisangiye Noweli ni nziza.
Sawa, urakoze.
Twese twese urakoze.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. It's hung where you can see. Somebody waits for you, just so once for me. Have a holly jolly Christmas.
Holly jolly Christmas indirimbo ya Michael Bublé ni umuhanzi nawe umenyerewe cyane mu guhimba indirimbo zijyanye n'umunsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Holy jolly Merry and Merry Christmas ya Michael Bublé. Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri sanga turimo turaganira cyangwa se uyu munsi twakiriye abatumirwa nako abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo bifuza kutugezaho cyangwa se kugeza intashyo ku bavandimwe babo tubahe akanya babikoreye. Kuri telefoni ndi kumwe na Irafasha wiriwe neza. Uri hehe?
Ni Gatsibo ahantu bita Gasanze.
Gatsibo?
Ahantu bita Gasanze.
Aho ni mu ntara y'Iburasirazuba?
Yego.
Ibintu byifashe gutaho?
Bimeze neza, nta kibazo mfite.
Niyo bivuze ngo bimeze neza, wowe ushatse kuvuga iki?
Ushatse kuvuga ko tugiye kurangiza umwaka neza, tugatangira indi neza, nta kibazo rwose.
Nta kibazo.
Umwuka
se mu baturage, uburyo barimo kwitegura, byifashe gute, bimeze gute?
Ni ibisanzwe mu minsi mikuru, ibintu ari byiza rwose, tubirimo tuyitegurira rimbanje.
Wowe se urateganya gukora iki kuri Noheli?
Kuri Noheli? Ni ugusangira n'umuryango wanjye, tukishimira umwaka nyine uko wanjye nyine.
Gatsibo rero irafashe umwanya n'uwawe kugira ngo wifurize abavandimwe bawe umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Yego. Nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Umuryango wanjye uri Nyamiyaga. N'inshuti n'abavandimwe bose bari Nyamiyaga baba bandikwa ku izina rya Irafashe Rufonsi bagira umwaka mwiza. N'abantu b'Igasanze n'aho ntuye nyine nabo ndabasuhuza, harimo inshuti zanjye, harimo Pasikari hano turi kumwe, harimo murumuna wanjye Bugingo, harimo madamu wanjye Nsabimana Clementina n'abana banjye babiri.
Irafashe, natwe ku Ijwi rya Amerika tukwifurije gusoza neza umwaka wowe n'umuryango wawe, ugire umunsi mwiza.
Yego, murakoze, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite na Claude Wirwenes. Claude, uri he? None se ko numva uri kuri moto? Zarimo zirengana. Aho murutana bintu byifashe gute?
Yego, murutana kweri n'amahoro n'akakura karaguru kweri, ntabwo hano kitoka ngayo rundi kwa ikira mahoro.
Hanyuma Noheli mwiteguye gute?
Noheli kweli ngaha mbona abantu nka bose biteguye kweli imirimo ishoshye nene kweli ugiye mu mihanda usanga bariko baratanga nyene uje kuba umunsi wa muhungu w'Imana wa Noheli kweli ahantu kweli 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 ndabona ko imyiteguro ari uciwacu uci nabibona ndetse no ku mihanda waciye usanga nta rutwatsi bahari nyene biteguye umunsi mukuru wa Noheli.
Ijwi rya Amerika rero riguhaye akanya kugira ngo ugeze intasho ku bavandimwe n'abagenzi ba
murakoze murakoze reka intasho zanjye ndaguhere ku muryango wanjye nyine ni ngaha ku butumwa bwa mahugurwa muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana hama ngende ku muvandimwe wanjye Isaac Kizimana usanzwe ari mu gisagara cya Bujumbura cyenda no ku mwana wa mukuru wanjye rivuga imana Kennedy asanzwe ari muri komunike ya Fati mu ntara ya Giteka ngenda ku mutumba wa muramaro kwenye muri komunike ya Bukemba mu ntara ya Rutana mbere y'umuhungu mutumba yari yonekeza imbere ama nzenga ahamba na umushika wanjye na umukuru wanjye rino ndetse mbone n'umukuru w'umwana wacu ya Rutana nyakubahwa guverineri buramatari erisiyo ni Rutana I'm going to go to the house. Abantu bose bashobora ngaha muri tena kandi ndabishyirwa na yari nziza ndetse n'abakunzi bose bo mu gihugu cy'umukuru w'amaguru wa mashashi bo ngaha muri kandi n'ubukemba mu ntara ya Rutana ndabishyirwa na yari nziza
Claude mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'Uburundi nawe turamushimiye kandi tumwifuriza gusoza neza umwaka w'2022 we n'umuryango we umwaka bazawusoze neza. This Christmas indirimbo ya Lady A ndizimwe mu ndirimbo twabateguriye kugira ngo zibinjize neza mu minsi mikuru isoza umwaka irimo Noheli aho abakristo hirya no hino ku isi bibuka cyangwa se biziza ivuka rya Yesu Kristo. Tunabaha umwanya kugira ngo mugize intasho ku bavandimwe n'inshuti zanyu. Kuri telefoni mfite Ernest wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda.
Mu karere ka Rusizi ni amahoro?
Ni amahoro.
Ibintu byifashe gute aho?
Nifashe neza, akavura gari kugwa mu mugoroba.
Akavura ariko ndibaza ko kaguye mu gihugu cyose mu Rwanda no mu Burundi.
Kaguye hose.
None se ntikazazambya umunsi mukuru?
Ntabwo kazawuzambya.
Aho irusizi se umunsi mu witeguye gutegerageza uduha ishusho y'uko ibintu byifashe aho utembereye aho unyura? mumaze n'iminsi harimo utubazo tw'abacuruza urujya n'uruza rusa nk'aho rubangamiwe ubu byifashe gute hagati yanyu na hakurya
bo urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kuko hajyayo abantu bafite ubushobozi nanjye nagagayo ariko kubera ubushobozi ntabwo umuntu wese asigaye yigondera kujyayo ubu ngubu ntabwo bimeze neza kubera ko n'abakongomani ntabwo bakigenderera nk'uko bagenderaga kuva kera ubwo bazaga bakaza bagakunda amasoko yo hirya no hino hano mu karere ka Rusizi ugasanga n'umusaruro wacu igihe ibona isoko ku giciro cyiza
Ernest rero reka tuguha akanya kugira ngo utashe cyangwa se ugeze intasho ku bavandimwe n'inshuti zawe
mbere na mbere ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Ndumbitse Alegisi uri umujyi wa Kamembe amusuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uwa kabiri ndisuriza abana b'abaririmbyi bose mu Rwanda ndetse no ku isi bakurikira radiyo rya Amerika bazwi ku izina rya Puri Santeresi ndasuhuza n'umukozi w'ijwi rya Amerika witwa Sebuhoro Eustache nawe uri mu karere ka Rusizi asuhuza na muyomba wanjye witwa Fedikire hafi mu mujyi wa Kigali nawe ukunda ijwi rya Amerika cyane ndasuhuza n'abantu bose bafunzwe baturuka mu murenge wa Gihundwe cyane cyane bafungiye muri gereza ya Rusizi abo se nabasuhuje ndetse nawe nziza n'umwaka mushya muhire nifuje kandi n'umunyamakuru Cyuma Hasani nawe nziza n'umwaka mushya muhire hafungiye mu mujyi wa Kigali cyane cyane n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yitwa Dominic Okey Mutijima nawe nifurije nawe nziza n'umwaka mushya muhire hamwe na Eric Bagiruwubusa n'abandi banyamakuru bose b'ijwi rya Amerika hamwe sinabasuhuje nifurije nawe nziza n'umwaka mushya muhire bashimira ko muba mwana tuzirikanye nk'abakunzi ba radiyo y'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Ernest kuri wowe n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino natwe mu izina ry'ijwi rya Amerika tubifurije kuzasoza neza uyu mwaka
murakoze cyane
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefoni dufite Saint Trinité wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni Jedi Okirundo Burundi
Kirundo n'amahoro
n'amahoro
tubwira rero ko ibintu byifashe uko murimo kwitegura gusoza umwaka
mu gusoza umwaka twiteguye neza nta ibintu byarumbye inzara nyine ntiduragwake
ibyo
muga nyine muri duke dufite muri duke dufite dusabikanya n'abagenzi
ibyo nibyo bita kubana ugafasha utifashije nawe uzagendera icyo gihe udafite ubushobozi abandi nabo bakagufasha
yego nakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya abagenzi
komeza komeza turakumva
okay nifuriza na Noheli nziza umuvandimwe ariwe tonte wanjye Cyuma Deo n'umufasha wiwe Beyate abaringa mu gisagara cya Kirundo naca nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya umugenzi wanjye Egene na Deo naca nifuriza abagenzi banjye twigana kuri RPC Kirundo harimo Idayi Misigaro Jorisi n'abandi n'abigisha batwigisha nka kuri tesekino nyene ama simbire mu nyarunazi bona bagenzi bose twakuranye nka nyarunazi nce simbira no n'umugashoka kamuramba mbone mutamo ndendeze murengera ntwari Pierre Claveri no n'umusecuru iwe Anyesi n'abo tuvukana Irali Mulindangabo n'abagenzi nyene harimo Hungu Noeli Nepo na Serge na Egide
urakoze
baringaho mugashoka inyarunazi
urakoze cyane Saint Trinité natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro
murakoze cyane
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ikiganiro muri sanga kidasanzwe cy'uyu munsi kikaba kigeze ku musozo ndashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kandi nongera kwifuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kuzasoza neza uyu mwaka kandi nanone tubasaba ko tuzakomeza gukorana n'umwaka utaha nshimire cyane bagenzi banje dukorana hano i Washington DC nabo mbifuriza umwaka mushya muhire nshimira kandi Peter Hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Lois Bigirimana wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza kuzasoza neza uyu mwaka.